ayibona nuthandaba uthanda mina nyamzwe ayi ngiyakutshe mina ngikhwantshanga impe bayisusuzo ime no uzode no uzophe no uzocatch ayibona nuthandaba uthanda mina nyamzwe no ayi ngiyakutshe mina ngikhwantshanga impe bayisusuzo ime no uzode no
Why so soon, so I met? No, so dead. No.